Right, kempulapule ekhaya imizuzu lishumi nesithandathu ngoku emveni kwentsimbi kuye yesibhozo tshilo ke wathi yokuthumela ke silenda lena iyure kanti ke sinaye ke nogqirha besitshilo sathi ke ujonge ke ncakasana phaya ke nenayo ke umcimbi ke wevaccine kanti ke ngudr Mohowe kwelaa cala kanti ke eselusikisiki ke ngokuzinza kwakhe namhlanje kanti ke uzothi asiqalele ke ngalo Johnson and Johnson wevaccine ekuthethwa ngaye okukubana ke uthi ube usebenza njani na. Molo, Doc.
Molo, msosazi, ninjani?
Siyaphila, Doc. Kodwa kunjani namhlanje?
Ayisikelile, enkosi.
Siyabulela. Siyakwamkela kwakhona kwinkonjane Community Radio namhlanje. Sasitshilo sathi asigqibeli ukuncokola nawe kwiveki ezigqithileyo. Kanti ke siphile namhlanje sabe siyadibana. Doc, sifuna nje kambalwa nje sincokole thina sobabini plus nomphulaphuli phaa ekhaya evekabanzi ngale vaccine ngokwezathu ibe iyafumaneka kwakhona eMzantsi Afrika. Leya isuka ke kwaJohnson and Johnson. Khakusithele qaba-qaba njengayo nje, Doc.
Okay, ngibulele msazi for the opportunity ukuba ngithethe nabalaleli. Maybe besike sathetha before ngichaza ukuba kahle kahle ivaccine iyintoni.
Yes.
Njengoba besike sathetha ke uba le vaccine eJohnson and Johnson ayihlukanga kakhulu kwamanye amavaccine. Yenza umsebenzi wodwa ukuzivikela ukuba singatholi one ukuba singatholi i-infection mara ama-vaccine amaninzi asebenza ukuba ingabi severe i-infection elandelayo so leyo nto ithetha ukuba ayizukukubulala
okay.
But ke leyo ayikho guaranteed so iJohnson and Johnson ihluke ngantoni kwamanye ama-vaccine ihluke ngokuba yona ngoku into eyenzakalayo kuzofakwa i-part enkulu eyenza i-immune system ukuba ibe active and aggressive kusho ukuthi ilwe ngamandla immune system yakho xa uthola le vaccine and bebuyincedeke iJohnson and Johnson ngoba itholakele ukuba yona noko istronger ukuna yaka AstraZeneca ukulwa na le virus yase South Africa angithi thina apha South Africa sisaba ne bad luck yokuba i virus yethu ichange bathi ngesilungu immutate so le yaka Johnson and Johnson ke yona ithe ukuba namandla athe xaxa kuna le ebesizoyithola before
so
I lock in ngiyachaza nge Johnson and Johnson
okay njengokuba ke Doc sithi inamandla kakhulu lena for immune system yethu so ingaba mhlambi nika uqinisekise kangakanani okuba nyanyanyani iza kwenza umohluko kakhulu yona lena kuna lena vele loluphi uphando mhlambe eniye nalwenza kakhulu for uqinisekisa uba nyani la izophinde sithi sele sesiyifumene okanye sele isikile South Africa then iphinde kuthiwa iya-expire mhlawumbi ngexesha elithile
okay ndibulele msazi ngumbuzo obaluleke kakhulu lowo especially emva kwe-disappointment i-community yethu eyabanayo nge-vaccine yethu yokuqala ngoba bendike ngathetha ke ngokudlulile ukuba i-vaccine le itestiwe apha e-South Africa so ama-vaccine amanye atestiwe apha e-South Africa xa ndikhumbula kakuhle beyenziwa e-University of Witwatersrand well e-Joburg eWits so into eyatholakala ukuba okumaticala pha masikhumbule ukuba i-virus le ye-COVID oye-coronavirus yintsha so into ezininzi siyazifunda ngale virus kulo eli xesha so ngela xesha kukhushwa ukuthengwa i-AstraZeneca bengakabi khona i-information enough ukuba i-AstraZeneca iza kusebenza njani kule variant entsha yase-South Africa because xa sikhumbula ukuba i-virus le entsha yase-South Africa ivele seyikhona already i-vaccine le ye-AstraZeneca uphando belusenziwa mara ngendaba yokuthi yinto ephuthumayo ekumele sikhusele abantu bakithi uye wayithenga uhulumente
Alright, okay, ke mphulaphula ekhaya. Masiphinde sibe siyakwamkela wena ngeli xesha kanti ke sisamkela wena mphulaphula ekhaya sitshilo sathi ke sibe sinayo idoctor ngosuku lwanamhlanje sixoxisela ke ngale vaccine yakwaJohnson and Johnson apha ke kwinkonjane Computer Radio Dog. Okay, masiphinde kwakhona sinikezele kuwe ngeli xesha uzokwazi uba sibe siyaqoqombela kwakhona le nto lo mcimbi wethu wanamhlanje.
Okay. Yeah, njengoba benisachaza ukuba i vaccine le iyathestwa na apha e South Africa.
Mhm.
Yenziwa e Joburg e Wits.
Mhm.
So ngoku e Wits batholile ukuba noko kule virus entsha esinayo thina apha e South Africa. Okanye le etshintshileyo. Mhm. I vaccine le iyasebenza kuyona. I-efficacy yakhona ngo 55%. Uprof Madike bese kathethile ezindabeni nakwezinye indawo ngokusebenza kwale vaccine. So ke although siyazi uba iyasebenza angeke iprotecthe u-100%. Ayikho ivaccine eke yaprotektha u-100%.
Okay.
So kubalulekile kwabantu bakithi mabaqhubeleke namamaski, i-social distancing, ukuhlamba izandla nokuhlala nje ngenhlanzeko ukuze le virus ingeke iqhubeke isibele, because kumele sikhumbule ukuba if abantu bayaqhubeleka bayatheleleka kuza kuba khona enye i-virus ezoshintsha futhi kumele siqale phansi sithole ama-vaccine.
Right, dog. So velo ayiso sayicacisa kalo hlobo na kumphulaphuli into obana ke eyona nto ibalulekileyo kukuba makaqhubeleke eziprotekthe kakhulu okanye esebenzisa ezo sanitizer esifaka neso sifonyo esikuba uthi ayikho 100% ku 95% kuphela ethi ibe iyamenza ivaccine, ne?
Yes.
Dog, manditi
55% le
ekhona ngoku. All right, get dog. Dog, mandibulele wethu ngosuku lwanamhlanje for ukuzosicacisela. Abantu besifuna ukwazi into kubana kanye kanye Johnson and Johnson yena uhluke kanjani kulena besike yasabe siyayizisela kwaye izothi ibe iluncedo kanjani na eluntwini. Enkosi kakhulu dog, saphinde sikuqece kwakhona.
Enkosi, usuku oluhle.
Enkosi dog, nakuwe kunjani. Sixoxa sonke.